waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Koox qaxoontiya oo sheegtay in ay muddo 13 sannadooda Australia ugu noolaayeen si aan ahayn deganaansho buuxa oo sharci ah ayaa hadda dacwadooda la aaday baarlamaanka federaalka ee Canberra. Kooxdani waxay ka mid yihiin dad ka badan 8,000 oo qof oo nidaamkii fiisayaasha ee hore loo joojiyey loogu diiday dalabkoodii fiisaha magangelya doonka. Afar wakiil oo qaxoonti ka soo jeeda Sri Lanka iyo Iran ayaa cabashadooda la aaday baarlamaanka Australia ee Canberra. Waxa ay matalayaan koox ka kooban kumanaan qof oo Australia ku sugan oo dalabyadoodii fiisaha loogu diiday nidaam hore oo hadda la joojiyey. Narges Shaterian, haweeneydan la yiraahdo, ayaa Australia timi iyada iyo ninkeeda iyo saddexdeeda caruur ah sanadkii 2013.
Please end up this limbo, this nightmare.
Fadlan dhammee xaaladda hubaalla'aanta ah ee xun, sababtoo ah waxaanu halkan nimid muddo ka badan 10 sano ka hor. Waddankayagii waxaanu ku weynay qaraabo badan, ayay tiri. Rathi Bath Lot oo ah qaxoonti Tamil ah waa hooyo dhashay 2 gabdhood oo mid ka mid ah tahay Australian maadaama ay ku dhalatay Australia, laakiin inkasta oo gabadheedu Australian tahay iyadu way ka qatan tahay xuquuqda ay gabadheedu leedahay.
But still now we are safe, but
waddankayagii waxaanu ku jirnay xabsi, laakiin halkan waxaanu ku jirnaa xabsi kor ka furan, ayay tiri. Labada haweenka ahba waxaa dalabkooda fiisaha magangelyada loogu diiday nidaamkii hore ee la oran jiray Fast Track oo ay soo rogeen dowladdii isbahaysiga Liberaalka iyo Nationalistka waagii ay xukunka hayeen. Waxay dowladdaasi waagaas ku doodaysay in nidaamkooda Fast Track uu ku dhaqsanayo dhammaynta dalabyadii badnaa ee magangelya doonka. Professor Daniel Gesselbosch oo ka tirsan Jaamacadda University of New South Wales ayaa sheegay in nidaamkaasi uu ahaa mid aad wax u xadiday.
The result was, I guess, a deeply flawed process.
Natiijadii ka soo baxday waxay ahayd mid aad u xun, taas oo aanay dadka magangelya doonka ahi aanay dalabyadooda si hufan u soo dalban karaynin. Waxaana jiray dad badan oo qaxoonti ahaa laakiin aan la siinin magangelyadii ay mudnaayeen. Waxay ila tahay in tani noqon doonto mid ka mid ah fashaladii ugu waaweynaa ee ka dhacay siyaasadda magangelyada ee dowladda Australia, ayuu yidhi. Sannadkii 2024, dowladda cusub ee Labour-ku waxay gabi ahaanba joojisay nidaamkii Fast Track, sida ay xogta University of New South Wales muujisayna. Tani waxay dhashay in la ogolaado dalabyo badan, laakiin dadkii uu nidaamkaasi hore ugu ansaxay sida Rathi Bath Lot wax badani iskama bedelin.
When the Labour won the election, we were celebrated because we thought, okay, something going to happen.
Markii xisbiga Labour-ku ku guuleystay doorashada waanu dabaaldegnay, waayo waxaan u maleynaynay in noloshayada wax iska bedeli doonaan, laakiin waxba iskama bedelin. Weli waxaan ku jirnaa xaalad meel dhexe ah oo hubanti la'aan ah, ayay tiri. Dowladda Labour-ku waxay ballan qaaday inay xallin doonto xaaladan dhinac walba seega ah ee uu dadka ku soo rogay nidaamkii Fast Track. Dowladdu waxay ballan qaaday inay xallin doonto xaaladan dhinac walba seega ah ee uu dadka ku soo rogay nidaamkii Fast Track, dadkaas oo hadda badankoodu fiisayaal ku meel gaar ah ku joogaan waddanka. Yana Vavero, haweeneydan la yiraahdo oo ka mid ah dadka u dooda dadka qaxoontiga ah kana shaqeysa goob Asylum Seeker Resource Center ah, ayaa xukuumadda Labour-ka ku boorisay in hadda la joogo waqtigii ay ku dhaqsan lahaayeen shaqada fiisayaasha, maadaama ayay tiri ay baarlamaanka 48-aad ku haystaan aqlabiyadii ugu sarreysay.
We heard in Albanese's election speech talking about ambition, talking about opportunity.
Waxaan maqlay hadalkii Albanese xilligii doorashada, isagoo ka hadlayay hadaf, fursad, iyo sida Australia u qiimeyso sinnaanta. Kuwaasina waa kuwa ay raadinayaan qaxoontiga ay dowladda Australia dayacday muddo 13 sano ah, ayay tiri. waa tan mar kale Rathi Bathlote oo ka hadlaysa waxqabadkeeda bulshada.
I'm working. I'm an HKR worker. I'm doing my own business. I'm a hairdresser too.
Waan shaqeeyaa. Waxaan ka shaqeeyaa daryeelka dadka waaweyn. Waxaan sidoo kale leeyahay ganacsi ii gaar ah. Waxaan ahay timo-jare. Bulshada ayaan wax ku soo kordhiyaa sida dadka kale. Maalin walba waxbaan u taraa bulshada. Laakiin wixii aan mudnaa kamaanan helin dowladdan, nidaamku waa na dayacay oo na ciqaabayaa, ayay tiri. Xisbiga mucaaradka ee isbahaysiga oo waaga hore ahaa xukuumaddii adkaysay fiisayaasha ayaa hadda sheegaya in ay dib u eegayaan siyaasadooda socdaalka. Warbixintana waxaa inoo soo qoray Tais Okuzi.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.